wake mwoga kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby roo yangu inusuru nifanye jujue. Niku hungry au, niku posti au, nikupe au.
Kiss, baby.